Minataka nikunywe nikunywe hadi wanibebe. Hadi wanibebe. Hey, minataka nikunywe 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 hadi wanibebe. Hadi wanibebe. You promised me a booty. Niko na madem kama kinde kwa moti. Bed Olympics, mami mini pro. Kauna credo sini flash message. Vile umekari bana, min mekari raba. True love ni maga, uja soma bana. Tunasherekea Kipchoge na kina Kipkimboe. Ambia Steve, I'm not a simple boy. Kuna yule na muaora, mwingine mapangana. Bonsa na chapana, utadhani pasta nganga. Minataka nikunywe, 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 nikunywe hadi wanibebe, hadi wanibebe. Hey, minataka nikunywe, 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 nikunywe hadi wanibebe, hadi wanibebe.
Change kama diapers. Kani momo na mbeba kijani na kitractor. Kamu gosho na pimaturi na protractor. Migoza kema bega ni stingoneza smart car. Body king kaka tojera na goma. Kwenye tiri zetu ni bego inatoga. Ngangu na mandom, jabaza Sodom. Leo tiri tunasitiniza Hong Kong. Body king kaka tojera na goma. Kwenye tiri zetu ni bego inatoga. Ngangu na mandom, jabaza Sodom. Leo tiri
minataka nikunywe, 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 nikunywe hadi wanibebe, hadi wanibebe. Hey, minataka nikunywe, 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 nikunywe hadi wanibebe, hadi wanibebe.
Hey, hey.